Thank you very much. I'm so happy.
Enkosi kakhulu. Ndonwabe kakhulu ngokubuya ndibe lapha egameni lenkosi.
Just a little horse to start with.
Nditshe ilizwi kancinane okokuqala. Kodwa inkosi ivumile ukuba ndingene kwigeri yesibini emva komzuzwana.
So I've been speaking much this
ngoko bendithetha kakhulu kule veki enkonzweni kwaze kwakho imibuzo emininzi emelwe kukuphendulwa. Ngoko ndiphuma kwisakhiwo kushushu, loo nto ke andinangqele imbi kakhulu kwaye andizange ndizive ndingcono ngokungaphezulu ebomini bam. Ngoko ndiziva ndiphilile nje, kodwa umqala wam usetyenziswe kakhulu nje, kuza kulunga ke. Ngoko ndifuna ukubulela kumntu ngamnye kuni ngento yonke eniyenzileyo. Ndizame ukufumanisa njengoko bendiqhuba ndinikwa kwimizuzu embalwa edlulileyo, uBhili nabanye kubo bebengaphandle bezama ukufumana olo sapho oluncinane beluhlile lwaza lwaphelelwa imali alwabi nako ukuphindela emva. Ukuba basekho apha esakhiweni, ndinqwenela ukuba baphakamise isandla okanye into ethile bendifuna ukuthile ngaloo nto okwam. Ngoko ke olo sapho oluncinci luvela eMichigan okanye kwindawo ethile oluthe lwaphelelwa ngamafutha okanye ukuthile okanye imali. Ukuba niselapha edolophini, ukuba nithe nababona emva kwenkonzo, nibadlulise ngasendlwini yam, uyabona, kukho endiyifunayo kuloo nto. Nantso sikho ngenxa yaloo nto kuze sinikezele isandla sokuncedisa nakubani na esinokuba nako. Ngoko ngoku inkosi uYesu yasikelela umthandazo wethu.
Now this has been a
ngoku ibe iveki engaqhelekanga le, yaye sifumene izinto ezingaqhelekanga.
But I'll say that I have never seen a time that
kodwa ndiza kuthi andizange ndibone ixesha apho umoya oyingcwele wakhe wahambahamba ngokukhululeka kunokuba yenzile kule veki enkonzweni, kube yinto nje emangalisayo ngokugqibeleleyo kum. Nangexesha lasebusuku ungena kwam, ngamanye amaxesha kube yintsimbi yokuqala ekuseni phambi kokuba ndibe ndingaya kulala, ndivuya nje kwiingcinga zokuba inkosi uYesu ilunge kangaka kuthi. Nawuphi na kuni bantu balapha kufutshane esixekweni okanye kubumelwane obukufutshane abangekabi nalo ibandla elikhaya, namkelekile apha ukuba nize naxesha nini na nenze ibe likhaya lenu eli.
Remember, we don't have no membership.
Kulungi, asinabulungu apha, bubudlelane nje bomntu wonke. Asinayo njengoko Howard Kettle wayedla ngokuthi akukho mthetho okoko oluthando, akukho mgaqo okoko nguKristu, kungekho ncwadi koko iBhayibhile. Ngoko nihlala namkelekile kulo mnquba mncinane. Wona lowo silindele ukuba inkosi ithandile ngokukhawuleza kangangoko sinokuba nako kuba sakhe inkonzo engcono eyona ndawo inokuba nomthamo omkhulu. Ingabi inkulu kakhulu kuba sikholwa ukuba uYesu uyabuya kwamsinya, yaye asifuni into inabe kakhulu. Sifuna nje into ethile le seyilungele ukubhodloka, ikusebenzile ebimiselwe kona, yaye sinombulelo kakhulu ngayo. Andinakuze ndilibale kanye kulaa ndawo imi kuyo laa pulpiti ngoku. Malunga nama-20 evisayo eminyaka eyadlulayo ndandibhuke emgqobhozweni wakudala, ingca yasendle inde ukudlula intloko yam, yaze inkosi yathi yakha inkonzo yakho apha. Isiza esincinci esathi saya kwabakwa ingcwele sasifumana ngekhulu lama-60 edola ukuba sasiya kuwuzalisa. Yayilichibi lomkhenkce eli apho sasidada khona ngokutshibilisa. Umzali uJess Spencer unokuba uyakhumbula elichibi apha kule ndawo, inguye nodade Spencer. Ndiyaqonda ukuba nayikhumbula loo nto. Babedla ngokuzisa amaqela emidlalo abo baqhubi bajikele apha kule ndawo ukulumkela ukuba bangangeni echibini. Ndandiyinkwekwe encinane apha kwisikolo iIngramby, yayilichibi eli siphume size apha ukuzakutshibiliza emkhenkceni size sidlale umdlalo isheni na yonke enye into echibini. Mzali uMike uyakhumbula ngethuba elichibi le ndawo. Ewe mhlekazi. Mzali uRoy phaa emva.
And now where the pond stood, we just got part of it left, that's right behind here.
Engoko apho kwakumi khona ichibi senayo indawo nayo eshiyekileyo ilapha kanye ngasemva.
That's where we baptize the people.
Ulapho sibhaptizela khona abantu emanzini ukuze baxolelwe izono zabo.
And now this, you know, when you bring questions down,
uyazi xa usizisa imibuzo naxa unento ofuna ukuyiphakamisa, kuba yingxaki ngenxa yokuba baphulaphuli bexubene, abantu befundiswe ngenye indlela kungenjalo ngenye. Kodwa xa unokucacisa into ngokuchasene noko bafundiswe kona nobumnandi bomoya wabo uphepheza ukuphindela yinto yobuthixo leyo kum.
I don't want to bring any certain name, but
andifuni kuzisa naliphina igama elithile. Kodwa ugqirha othile ongwalapha esixekweni usandula ukuhlangana namphaa egumbini, ugqirha wezamachisa ndiyaqonda. Kwaye uthe iminyaka ebehleli ekhonxeke kuloo nto uye wafunda incwadi ebibhalwe malunga nayo echaseneyo noko bendifundile. Kodwa wathi okoko ethe wahlala enkonzweni waze wabona iinyaniso zezibhalo zibekwa, loo nto ilungise ngokungenasiphelo. Kwaye kumzuzwana odlulileyo ndihlangene phaya ngaphakathi egumbini nabantu abathile abavela ngaphandle kwesi sixeko abavela Illinois, yaye bekukho malunga nabalungiseleli abane, isithathu okanye isine sabalungiseleli. Baze bathi, mzana uBranham, sifundise into echaseneyo noko ubomi bethu bonke, kodwa siwubambile umbono ngoku kwaye siyabona ukuba yintoni nayinenini inyaniso, besihleli simangalisiwe ukuba yintoni na. Yabona ke ngoku loo nto, yabona yiloo nto esiyo ngoku, yiloo nto nje esiyo mzalwana. Ungacingi ukuba loo nto ithobela phantsi naliphina ibandla okanye nabaphina abantu, loo nto inyusa nje ibandla. Yabona ke ngoko sisonke simelwe kukuma ngeenyawo, simele ukuma ngeenyawo sisonke ekuzahluleni kukathixo ngepentekoste, eqhekeza intsika yomlilo ukuze ibe zezincinane iintsika ezincinane zomlilo, waze waya kundanda phezu kwabantu nomoya oyingcwele wehla phezu kwabo. Ukuba uthixo azahlula phakathi kwethu lonke ixesha kukho umntu ozongeza ukuthi oko kuya kunyuka ngakumbi ngakulantsika lonke ixesha. Yaye sisonke xa lonke ibandla elikhulu elikhululwe ngentlawulelo kathixo litsalo lahlanganiswa, siyakuthabatha uhambo sinqumle isibhakabhaka ngokuqiniseke kangangoko. Andizange ndizame ukwahlula okanye ukuhlwayela ukungevani phakathi kwabazalwana, ndizame ngako konke ndinako ukuba nobubele kanye kangangoko ndinokuba nako ukuba ngoqondayo. Kwaye amanye amadoda ukuba wona amabandla axhasa inkonzo yam ngoko ukubabona ba ahlukahlukene elinye kwelinye, kodwa bayandithanda yaye baya kuzixhasa iinkonzo zam, ke ndiyakungena phakathi kwabantu babo. Andiyuthetha nento enye ineneni, inene alinakuyenza loo nto, abephi ke umKristu ngokuqinisekileyo akanakuyenza. Ke ngoko ukuba ndithe ndaneenkonzo zentente zona ezo ndiceba ukuzenza inkosi ithandile ngenye imini, ngoko ndiyakwenza njalo phambi kokuba ndifundise nantoni na ngezimfundiso. Kuqala kuya kuba kwiinkonzo zakusasa kubalungiselela okweentsuku ezithile ndibenze bazi into endiza kufundisa yona, ukuze ukuba lo mzalwana akayiboni engavumelani nawuphina umzalwana, ngoko makathabathe ibandla lakhe athi, ngoku andifuni ukuba niyive le nto, asizukuya xa befundisa laa nto. Yabona, ndibanike ilungelo. Sifuna ukuhlala njalo sinobudlelane obuhle noThixo kunye nabantwana bakhe nomntu ngamnye. Ngoko ndinombuzo endimelwe kuwuphendula ngokuhlwanje inkosi ithandile. Ndicinge ukuba mhlawumbi ndingawuphendula lo mbuzo kanye ngaphambi koko. Bendicinga ukuba bendinomnye olapha, kodwa ibiliphupha ebelicelwe ngomnye umntu efuna ukuba ndilithandazele ukuze kufumaneke ingcaciso ekuthe inkosi yaba nenceba kangako kuthe kwenzeni loo nto ngamaxesha amaninzi. Ngoku sifuna ukuba nazi ngaphambi kokuba siqalise inkonzo ukuba nimenywa ngobubele ukuba nibuye kwinkonzo nganye lonke ixesha esithesa nayo. Kwaye kwabavela eLouisville, abavela ngaphandle kwedolophi, nabavela esixekweni nasekujikelezeni, aba balungiseleli balungileyo, umzana ovela eSellersburg, abaculi elanenekazi ndingalikhumbuliwe igama lalo belicula apha kumzuzwana odlulileyo, nalaa mfo omncinane siyandibulela kakhulu. Bendithetha nabanye abazalwana phaa emva, ndaze andabi nalo nethuba lokubona ukuba ibingubani na nokuba ibiyintoni na, kodwa ukuva kona ndivile, bekumnandi yaye ndikuvuyela ngenene oko kuzama. Ndiphosiwe phezolo, unyana wam ufake engxoweni yam, kukho umntu othile othandekayo othe wabhala. Ke ngoku ukhumbule le mibuzo ayisomibuzo yakuzama ukuphikisa, ngamanye amaxesha mhlawumbi ababhalileyo bavakala njengabaphikisayo, kodwa intliziyo enyanisekileyo izama ukufumanisa. Yabona, siyivela ngaloo ndlela maxa onke, umntu enene onyanisekileyo ezama ukufumanisa ukuba yiphi na into elungileyo. Ngoku apha kwixesha elithile elidlulileyo ndandiphaya ezantsi ekhaya ndiqhuba inkonzo yomthandazo, nomzana uJunior Jackson ndimvile emzuzwini odlulileyo kungenjalo bendicinga ukuba ndiyamva wayekunye nam wayegqiba kuthetha ke kwabe kukwapho umlungiselelo ovela kwenye inkonzo ndathi nje ndingekafiki nokufika eqongeni waxhuma waqalisa wafuna ukuxambulisana nam ke kwenzeka ukuba kubekho malunga nesihlanu sabalungiseleli apho bebonke ke babe beyakunyukelana naloo ndoda ngaxalinye ndathi hayi musani ukuyenza loo nto ngoku ucele undikho kum ngoko mayibe ndim naye abayilungisayo loo nto kwalunga waqalisa sithethe apho ibhayibhile ithethe khona sithule apho ithule khona njalo njalo nabo ke beqhubeka kwathi nje ngemizuzu embalwa ndahlala ndiziphawula ezo zibhalo wayezicaphula engazibeki ngendawo yazo wathi kwakungekho ngaphezulu kwelishumi elinesibini labantu kuphela elamkela umoya oyingcwele yayengabapostile abo banikwa impiliso yengcwele yanikelwa kuphela kwelishumi elinesibini njalo njalo ngoko uyabona wayewuphose kakhulu umxholo ngesigidi semayile ngoko emva kokuba kudlule malunga nesiqingatha seyure inguye othethayo ndambuza kwaye wayethe ndingumtyholi ke ngoko ke emva kokuba egqibile ukuthetha ndathi ngoku into yokuqala endifuna ukuyithetha emzalwana ndiyakuxolela ngaloo nto ngokuba ubungazimiselanga kuloo nto ndiyazi ukuba ubungazimiselanga kuba ukuba ungumlungiseleli nam ndingumlungiseleli imele kukuba ngabazalwana yabona ndaze ke ndathi ngoku ungaqondani kwethu esibhalweni yinto eyahlukileyo leyo ngoko ke saqala ukuthatha isibhalo olo sizana lomfo balulahlekile ke emzwini nje wayengazi ukuba make mephina okanye enze ntoni na ngoko wayebophelele kakhulu akazi ukuba makenze ntoni na waze yena ekuhambeni kwakhe ephuma kwesi sakhiwo phofu ngobu busuku wathi ndizawuthetha into enye mzana uBrenham unomoya kaKristu yabona ndaze ndacinga umtyholi kwimzuzwana embalwa edlulileyo ke ngoku umoya kaKristu yindlela nje othi uyivele ngayo into uphelele apho uKristu ibingengokuxambulisana ngoku le ndoda ngenxa yokuba yayenze loo nto yahlelwa zizinto ezibuhlungu yaphantsi yaphulukana nengqondo yayo iphuma kwiziko okanye into ethile yagxhuma yaphuma ngefestile yaphantsi yazibulala engoku ibuyele kubahlobo bam abalungileyo iyafuna mihla yonke ubhaptizo lomoya oyingcwele ifuna ukuza endlwini yam ukuze ibekwe izandla yamkele umoya oyingcwele umshumayeli wehlelo elikhulu lenkonzo yabona ngoko kungentliziyo enyanisekileyo ukuphendula kwethu le mibuzo ngako konke esaziyo ukuba masiphendule njani na ke ngoku ndiza kufunda lo mbuzo ubhalwe kakuhle mzana uBrenham ungayicacisa ukuba kwakutheni na abantu kwizenzo isibini isine bathetha ngelwimi okanye intetho ngaphambi kokuba isihlwele sihlangane kwizenzo isibini isithandathu ngumbuzo wokuqala lo ewe ikwangumntu omnye ndiyaqonda kananjalo ewe ikwangumntu omnye kulungile ngoku ukuba uyakuqaphela mzalwana dade nokuba ngubani na ubhalileyo ayikhange ithethe negama malunga nokuba behla ukuphuma kwigumbi eliphezulu yaye abaphulaphuleyo babe kwigumbi eliphezulu kodwa kwathi bakuphumela kwintendelezo apho sasihlanganisene khona isihlwele naku apho baqalisa khona ukuthetha ngelwimi yabona yabona ngoku usenokuthi bathetha naphaya phezulu yaye ukuba yayimpikiswano okanye yokuxambulisana ubusenokuba nelungelo elifanayo kananjalo lokuthi abazange bathethe bade baza kufika apha ezantsi ngokuba kwakuxa oku kwathi kwangxolwa ngako yabona ngoku enye into apha ihamba kunye nale ungakhe ucacise ukuba usimoni wazi njani na ukuba umoya oyingcwele wawukhutshiwe kwizenzo isibhozo ishumene esibhozo kwakwasamari ke apho ke inye into wayengazi ukuba babe nomoya oyingcwele ngenxa yokuba babethetha ngelwimi kungenjalo ibhayibhile ayizange ithi babethetha ngazo babona nje iziqhamo akukho mntu unokwamkela umoya oyingcwele kungekho nto yenzekileyo kuye injalo loo nto kodwa ayizange ithi bathetha ngelwimi apho ngoko imelwe kukuba ibe yenye into awayibonayo ngaphandle kokuthetha ngelwimi ngokuba ayizange ichaphazele ukuthetha ngalwimi uze ucaciseke ukuba sasinjani na ukuba abanye babantu bomhla wepentekoste bathetha isigalili icandelo elikhulu labo apho lalingamagalili bebonke ke ngoku njengokuba benditshilo kusasanje ngoku zimbini izinto amajelo amabini ngoku ndiza kuthatha eli qala lokuba abantu babethetha ngelwimi abantu babengathethi ngalwimi koko ngentetho ekuphumeni kwabo kwigumbi eliphezulu baqala ukuhlangana nabantu kodwa ukuba uya kusifunda isiphalo kulapulisisa ngoku aba bonke bathethayo asingamagalina kuthenake ukuba sibeve nje bonke ngabanye bethetha ngezwa kwamawethu intetho ezazalelwa kuzo asingamagalina aba bathethayo basenokuba babethetha isigalili kodwa babeva bethetha ngezinye intetho kusenokwenzeka ukuba babethetha ngolunye ulwimi ulwimi ololwabo ngenye kwezo ndlela akunamsebenzi loo nto nangoko ayenzi ukuba uluvolwa kwamoya lube lolululo yabona kuba phulaphula nanku unobangela asikokuthetha into ephikisayo koko nje kuvelisa uluvo ngokukuko ukuba uyaqaphela kwakutheni ukuze upetros enyuke ngoko athethe neso sihlelwe sisonke baze bonke bamva ethetha ngolwimi awayethetha ngalo kuba kwaguquka amawaka amathathu ingawamajuda angqongqo awayengqongqo kangangoko ayenokuba nako kunqulo lwawo kodwa kusenokuba ema aqonda ilizwi ngalinye intshumayelo kapetros ngabaprofeti ngokunjalo eyinyusa eyizisa kwipentekoste kuba bakhwaza bathi madoda bazalwana singathini na ukuze sisindiswe upetros wathi guqukani bhaptizwe nonke ngabanye egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono
Just let me say this with the
Ngoku make ndithethe oku ngeyona ngenhliziyo yam yonke ukuze ubone ukuba yintoni na endifuna ukuba uyifumane.
I certainly do believe in speaking in tongues.
Ndiyakholwa ngenene ekuthetheni ngelwimi, ndiyakholwa ukuba loo nto isisipho kwibandla.
I believe that there is a
Ndiyakholwa ukuba kukho ukuthetha ngelwimi, ndikhe ndathetha ngelwimi ngamaxesha amaninzi okwam. Makhe ndikunike isiganeko esincinane soko ndicinga ukuba yayikuko ipentekoste ngoko ke ndiya into efanayo ngoku okanye into elolu hlobo ndandisedallas ehouston etexas kanye phambi kokuba lo mfanekiso uthathwe malunga nosuku olunye ngesasifumene iholo yomculo sasinamawaka asibhozo abantu abazange bakwazi ukungena ngoko saya ngapha kumnquba karaymond ritchie ndiyalibala nje yayiyenkulukazi umnquba omkhulu yaye sayizalisa ntli ndandiye ndishumayele ke ndithandazela abagulayo apha ngoko bathi ekubakhupheni kwabo bawelele ngaphaya ndishumayele ndibathandazele ngapha ooraymond rich phesha komlambo sathi ke sisengapho silungiselela ukubuyela kwiholo yomculo mna howard wandiyeka ndaqhubela phambili kangangoko ndandinako waze wandichukumisa egxeni wandikhwetha ecaleni ukuba uyaqaphela egumbini xa intambiso ihlile bandichwetha kanje loo nto ithetha lixesha lokupheza sukuba sathetha yiza kwaye uhoward yayidla ngokuba nguye ndandisima phaya aze abambe isandla sam andiphose egxeni kuye aphume ahambe yabona ukuba wayesazi ukuba ndandidiniwe ke ndaqala ukushiya iqonga ukuba ndichwethile ndathi kulungile mzalwana ndaqala umka ekongeni intombazana ke intombazana encinci yayihlile imi apho ilila encinane intombazana emexico ikhangeleka imalunga ne-12 leminyaka ubudala isengumntwana ophakathi nje ndakhangela kuyo ndaze ndathi intonixakisithando ndathi iyalila howard ngoku wathi sowudiniwe likho elinye iqela eliphaya elilindileyo ndaze ndathi inyuseni ze apha ndathoba nje ndahamba ngolu hlobo yaze inyuka yakhwela eqongeni ndiyakholwa bomzana uwoods nabanye babekhona ngoku babe kuloo nkonzo andazi noba kungelo xesha na okanye hayi mzana uwoods uphi ngokuhlwa nje ingaba kunjalo ew wawukho apho ndaze ndathi umziseni eqongeni ke ndathi khangela sithandwa uyakholwa ukuba uthixo unako ukundixela ukuba yintoni na ingxaki yakho wabe yayithobe njalo intlokwana yakhe ke ndacinga inoba usisithulu esisisimumo ngoko ndakhangela kwakhona ndabona ukuba ingxaki yokuthetha ndathi oh akakwazi ukuthetha isingesi wayengakwazi ukuthetha igama elinye lesingesi ngoko wayevela emexico ngoko bafumana itoliki ukuba ize ndaze ndathi uyakholwa sithandwa ukuba inkosi uyesu ingandixelela ukuba yintoni na ingxaki yakho ke wathetha ibhekisa kwitoliki wathi ewe wayekholwa iloo nto ndaze ndathi awukwazi ukuthetha isingesi konke yaze itoliki yamxelela wathi hayi wayengazi kwamazwi wasingesi wayengowasemexico ke ngoko ndathi ndaku waqala umbono ndathi abawutoliki umbono yabona kuba uthetha ungayeki abazi bawutoli ke umbono ngoko ude ube uphelele wonke baze ke babaxele oko kwenzekileyo ke ngoko xa ndandiqala uthetha ndabona umbono ndathi ndibona intombazana encinane emalunga neminyaka emithandathu ubudala inxibe ilokho echakwe ngokwamasikotshi inemiqwe yeenwele ezimnyama zijinga imiqolo kuyo sinamaqhina akuhombisa kuzo ihleli ngakwiziko lokubasa lakudala kukho iketile enkulu kwaye idla umbona obomvu kuyo idle kakhulu umbona yade yagula ngokoyikekayo yawa aze unina ayibeke phezu kwebhedi inesifo sokuxhuzula yayiloo nto yenzeka kuye ndathi waba nesifo sokuxhuzula ukusukela ngoko yaye ngokukhawuleza phambi kokuba nabanina abe nento ayithethayo yakhangela kwitoliki yathi ngolwimi lwayo bendicinga ukuba akakwazi ukuthetha ispanish yaze itoliki yathi ubuthethe ispanish ndathi hayi mhlekazi ndithethe isingesi yathi ke ithi uthethe ispanish ndayibamba loo nto ndathi misani zishicileli kwakho iqela elikhulu lezishicileli mhlawumbi amashumi amathathu azo awayeqhubeka ngaloo mihla mzali uroy robertson wawungekho phaya ewe umzali uroy robertson nodade robertson nabanye babekho ngoko ndathi misani zishicileli yidlaleni kwakhona kwaye yayisisingesi eneneni kodwa uyabona ngoko xa ndaqalisa okoko nje umbono wawuqhubeka ndandithetha isingesi kodwa yona yayiva ngespanish utheni na ukuba sibeve sonke ngabanye ngeza kumawethu iilwimi esazalelwa kuzo yaye kodwa ndathi nje ukuba ndiqalise ukuthetha ngokwam yaze ngoko ayeva nento enye endandiyithetha kodwa ngeli thuba intamso yayiqhubeka ngoku udibanisa loo nto nepentekoste kude kanye nje yabona hlobo uthixo ngumgwebi wam umoya oyingcwele wayenza loo nto ngoku masiyibuyisele emva kwipentekoste kuvele oko sikuthethayo umoya oyingcwele wawungena kwenza nto nje ukuze kuthiwe uyenzile kunyanzelekile ukuba kube ngenxa yesizathu esithile yabona ngoku ngaloo mini kutheni na ukuba sibeve sonke bethetha ngeza kumawethu iilwimi esazalelwa kuzo aba bonke bathethayo singamagalili na babesazi njani ukuba babengamagalili ukuba babengathethi isigalili babenxiba ngokufanayo bonke babesazi njani ke ukuba babengamagalili aba bonke bathethayo singamagalili na kutheni na ke ukuba sibeve bonke ngeza kumawethu iilwimi esazalelwa kuzo ngoko nako kuphakama enye indoda umgalili upetros wazwaqalisa ukushumayela kubo yaye kwathi ngendlela ethile kweso sihlwele sabantu amawaka amathathu imiphefumlo amva oko akuthethayo aza eza guquka anikela ngobomi bawo kukristu ngokuphulaphula make ndikuthathele isibhalo sibe sinye kwakhona nceda masiye ngapha kupawulos ongcwele omkhulu yaye sizakufunda isahluko seshumelinesibini kumakorinto okuqala size ke sicibele kwisahluko sesishumelinesithathu samakorinto okuqala xa upawulos wayethetha malunga ukuba iindlebe ziya kuthi kwimpumlo andikuswele nganto njalo njalo amalungu omzimba ukuze kwisahluko seshumelinesithathu eseshumelinesithathu phulaphula ukuba wathini nangoku ngoku siyazi ukuba kukho iintlobo ezimbini zeelwimi ekuthethwe ngazo ebhayibhileni olunye lwazo intetho oko kukuthi oko kukuthi intetho ethile yasemhlabeni ngoku olunye lulwimi olungaziwayo ngoku abaninzi kuni bantu bathandeka kakhulu ndinixele kubantu ngowenkonzo kamoya ngoku abaninzi babantu bethu bayakholwa yiloo nto ukuba xa bamkela umoya oyingcwele baphakama nje bathetha ngolwimi olungaziwayo loo nto yayichasene ngangoko nesibhalo aze abantu bangayazi loo nto bayithethayo kodwa ngomhla wepentekoste wonke umntu wayazi into ababeyithetha yayikukuphuma oko kuya kuzo zonke intlanga yabona uyesu wathi ivangeli mayishinyayelwe kulo lonke ihlabathi kuqalelwa iyerusalema nantso into yabanga ukuba kube lolo hlobo ngoku qaphela upawulos watsho ukuthi olunye ulwimi ukuthi ukuba uthethe ngalo ulwimi olungaziwayo olusisipho selwimi ngaphandle kokuba lutolikwe kungenjalo kube ngokwesityhilelo ukuba alusayi kunceda kakhulu size sifumanise ke ukuba kwisahluko seshumelinesithathu wathi ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu ziintlobo zeelwimi zasemhlabeni ezo okanye ezengelosi ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu okanye ezengelosi ndingenalo uthando andinto yalutho
So you could speak with both ngoko unganako ukuthetha ngokuko ngazo zombili iilwimi zabantu nezengelosi
ube nangoko ungenawo umoya oyingcwele besingasandula ukuyifumana kumahebhere isithandathu imvula eyawa kwingqolowa nakukhula akazange athi uyesu imvula inela abangamalungisa nabangemalungisa yabona kwaloo mvula yenza ingqolo ukuba ikhule ikwaye loo mvula yenza ukukhula kodwa niyakuyazi ngeziqhamo zayo yaye isiqhamo sokuqala somoya luthando oko kwathethwa ngupawulos ukuba ndinako konke ndinokuthetha ngazo zonke iintlobo zelwimi ndingabinalo uthando okusikakade umsindo ukulunga ukukholwa ukunyamezela njalo njalo akundincedi lutho yabona uze uqapheleke malunga nezipho uthi owu nantsi ayindoda ebalulekileyo yakwathixo owu yenza imangaliso loo nto ayikayenzi ibe yenyanisekileyo ndingafanelana ndinesipho semmangaliso watsho upawulos kumakorinto okuqala into elolo hlobo ndingafanelana ndinokholo ngowude ndisuse intaba ndingenazo iziqhamo zomoya uthando andikabi into yalutho yabona kuba ukholo luyakwenza nantoni na kungoko ndihlala ndisithi awuphiliswa ngomlinganiselo wosiso lwakho ngokufanele wena uphiliswa ngokulinganisa kokholo lwakho ukuba nje unokukholo ngoko yabona ndingafanela ndithetha ngeelwimi zabantu nezengelosi ndingenalo udaba nakuba ndiyenza loo nto andinto yalutho kuba uyabona kukho nto unokuyithetha ngoku kubahlobo bamathandekayo bamawisile ndinaba ababini abahleli kanye apha nakuyo yonke indawo ndinabo phaa phandle abaninzi ibandla lamawisile lalikade likholwa phaya kudala ekuqaleni umhlobo wakudala ukuba xa indoda ithe yalikholwa ngokwaneleyo yangcwaliswa ngokude ikhwaze yayinawo abakwamoya bathi xa ithe yathetha ngelwimi yayinawo kwimihla namhlanje ke bathi ukuba unolungiselelo lokuphilisa unawo
But there isn't any of, listen friends, don't try to depend
kodwa akukho nanye kuzo phulaphula sihlobo musa ukuzama ukuxhomekeka nokufumana imvakalelo endaweni yoko xhomekeka kwizinto eziyinene yabona hayi ukuvakalelo ukukhwaza kulungile ukuthetha ngelwimi kulungile ukudumisa inkosi kulungile ukukholelwa ukuzuza imangaliso kulungile zonke ezo zinto noko kuziva abanye babo bathi ow ndiwuve ngokungathi ndimoya ovuthisa ngamandla omnye athi ndive umlilo ngaphakathi emphefumlweni wam yintoni loo nto ayenzi ukuba kube yinyaniso oko nangayiphina indlela okubalulekileyo yinto oyiyo emva kokuba uyamkele loo nto yabona ngoku awunakumnamathelisa nakuphina ukuvakalelwa okuthile ngoku leyo yeyona nto ingcono ngokwazi kwam okunyanisekayo ngoku zinokuba ndiphosisile uba ndenze njalo ungaba ndisiqondanga kakuhle isibhalo yabona ukuba loo nto iyechaseneyo ke andizimisele ukuba ngokuchaseneyo yabona kodwa ndichaza nje eyam imbono yoko ndikholelwa ukuba kuyinyaniso ngoku siza kuchitha ixesha lethu elininzi kakhulu apha kule nto phambi kokuba siqalise ukungena kwinkonzo yesiqhelo engoku asichaphazeli ezi zinto ngokuqhelekileyo apha emnqubeni ngamaxesha athile eli ibe lityeli lokuqala ndiyaqonda kwithuba elide malunga mhlawumbi nonyaka okanye emibini okanye into enjalo ukuze ke mhlawumbi abanye babantu bethu bangene baze bathi ke mzana uBrenham ndibe nemilebe ebebezelayo ndenze oku ndenze okuya ndithe ke kulungile loo nto yelunge kakhulu ngoku ukuba ufuna ukuthetha ngolwimi olungaziwayo ndiyakholwa ukuba uthixo uya kuvumela ukuba uyenze loo nto kodwa ngokwezibhalo akukabi nanto uyiyo kude kufike umoya oyingcwele ngoko emva kokuba umoya oyingcwele ufikile ngoko ungathetha ngelwimi ubene uthixo uyakusanje loo mvelo ubuyiyo ayinqamle isuke kuwe akwenze ube ngumkhonzi ongcono kunokuba unguye usenokwenza ushumayele ivangeli usenokwenza ube nesipho sokuthetha ngelwimi usenokwenza umprofeti usenokukunika umoya wesiprofeti usenako kunzima ukuchaza oko anokwenza kona okanye usenokwenza zonke ezo zinto kodwa into yokuqala kukuba uqiniseke ukuba ngawo umnye hayi ngokuvakalelwa koko sabhaptizelwa mzimbeni mnye ngamoya mnye ukuze ke izipho ziphume kuloo mzimba yabona ukuthetha ngelwimi nayo yonke into eyona nto kuyiyo ukuba kufika umnazarini enyuke esiza kum ungathi mzana uBrenham ngoku nanku umnazarini nomuyisile bathi bamkela umoya oyingcwele xa bathi bakhwaza bathi bamkela umoya oyingcwele andithi abenzanga njalo kodwa nansi into enye endikhangela yona ngesiqhamo sabo ayithe yatyhilwa inyaniso abanye kubo bayayijikela ngokukrakra ngumtyholo lo ngoko isiqhamo siyachaza ukuba siphiwa phi na yabona oko kubonisa ukuba bakhange bawufumane kodwa abo bakulungeleyo ukuhamba ekukhanyeni bayalamkela ilizwe apha kwithuba elithile elidluleyo ndandishumayela ezantsi eKentucky ngaphandle kwenkonzo ke kwakho indoda eyayeye yenkonzo eyayikholelwa ekubeni imihla imimangaliso idlule yayiphethe isibane sokukhanyisa esandleni kuyo yaze yathi bendilindele nje wena mshumayeli ingulooba omdala kunye nam owayesedlulayo ngoku ndaze ndathi ewe mhlekazi wathi ndingusibanibani ndaze ndambamba isandla ndathi ndivuya ngenene ukuhlangana nawe mzalwane wam waze wathi ndifuna ukuxelela nje ukuba ndikholelwa ekubeni uphosisile ngenene ndathi kulungile unelungelo lokuyenza loo nto ngokuba ungumelika waze wathi ke uyabona kwaye ndathi ndiphose entwenini ingaba uthetha malunga nempiliso ndathi uthini ngala ntombazana nayincinane inganxibanga nto ezinyaweni ibisandula ukunyuka phaya phezolo inosana oluncinane yayingekho ngaphezulu kwamalunga ne-14 leminyaka obudala okwayo inganxibanga nto ezinyaweni encinane yakudala niyibiza ngokuba intoni laa nto ilaphu lelinene ilaphu lomqhapho okanye uhlobo oluthile lwelokhwe andazi into malunga nempahla yabe inosana oluncinane esandleni kuyo yaze inyuka yeza kum abantu bekrobe ezife yabe ilibandla amawisile eli ibandla amawisile asewhite hill ngaphandle nje kwebacksville eKentucky apho ndazalwa khona yabe inolosana oluncinane ndaze ndathi dade ndandibuzile akukho mntu ugulayo yaze inyuka iphumela apho into encinane enentloni intlokwana yayo encinane ithotyiwe yaze yathi ewemhlekazi lusana lwam yabe isenje nje loo nto incinane ndathi yintoni ingxaki yalo dade yathi linokuxhuzula ndaze ndathi ukuxhuzula ewemhlekazi ndathi linethuba elingakanani linokokuxhuzula yaze yathi ke ukusukela oko olwazalwayo lwalumalunga nokusondela kunyaka ukudala ndaze ndathi awunakundivumela ndilubambe olosana phaya phezulu ezintabeni umele ukuba hoye malunga naloo nto waze wathi ewemhlekazi wanikezela ngaloo mfo omncinane engalweni yam entliziyweni yam nde manje ndazola okomzuzu ndathi thixo ukuba uyakundivumela ukuba ndibazuze abo bantu ngoko ndenzele into ngoku ndathi ndisalubambe esandleni sam bayeka ukuxhuzula ndakhangela kulo ndaluhlalisa ezingalweni ndalidlala nalo lwancuma luhleka ndakhangela izantsi kuyo yaze yaphakama ithobe intlokwana yayo iinwele zahlule kubini zijinge emqolo kuyo zinemiphotho yaphakamisa intloko yayo zabe inyembe zisihla ngezidlele zayo amadoda agadalala imi apho enamabhofu ebusweni angakayazi abe inyembe zisihla zibaleka ngezidlele zawo ndabhekabheka ndathi nalo usana lwakho dade uyesu kristu uyaluphilisa bathi abo bafazi badala baqalisa ukuquleka nokuwa phantsi bagalwa amanzi ebusweni baphekuzwa yaye kuba ndathi yintoni enza loo nto wathi mnumzana ubranham andinakwamkela nantoni nandide ndibe ndiyibone ngokucacileyo ndathi kulungile intle loo nto ndiyaqonda kodwa ndathi ndifuna ukubuza ukuba uhlala phi na wathi emva ngapha kwendaba apha kude khawuye nam ekhaya siye udla isihlo sangokuhlwa ngokuhlwa nje ndiyakuphamasi nesonka sengqoloo ndathi ndingathanda ukuya ndilambe ngenene kodwa ndathi andinawuyenza loo nto ndimele kugodwa nokuba usizalwana sam waze yena ndathi ke ndifuna ukubuza into wazi njani ukuba uza kuya kufika ekhaya wathi ke ndiza kuhamba nje ndinqumle laa ndaba ndathi uyalibona ekhaya lakho wathi hayi ndathi ngoko wazinjani ukuba uza kuyawufika phaya wathi ikho indledlana ekhokelayo ndathi kodwa nangoko awukwazi ukulibona yaye usandul undixela ukuba unako ukwamkela nantoni nangaphandle kokuba uyibone ngokupheleleyo oh wathi ndiza kuthatha nje ukukhanya ndihambe nokukhanya ndathi yiloo nto ke kanye le ndizama ukuba ufikelele kuyenzi kanye njengokuba loo lanteni ikhupha ukukhanya uhamba ekukhanyeni njengoko yena ekukukhanya yakufika phaya ngokukhuselekileyo nakuba ndingasiboni nje isiphelo ngokucacileyo kodwa ndiyazi ukuba siya kuba lapho masithandaze ngoku bawo wasezulwini sinombulelo kuwe ngokulunga kukayesu kristu lo ungumbindi wothando kwaye ndandihlala ndicinga ukuba wawundiqumbele kodwa uyesu yena wandithanda kodwa ndiye ndafumanisa ngoku ukuba uyesu uyintliziyo kathixo kanye ngoko ndiyazi ukuba uyandithanda nokuba weva ubunzima ngenxa yam
And Father God,
I pray for the Lord today. Ndiyathandaza Nkosi ukuze uxolele ezizami iziphoso nangenxa yeziphoso zabantu bakuthi abantu ondinike bona ukubantu baluse kwaye ndiyathandaza ukuba ubasikelele kutyenaye wonke umntu obelapha kule nkonzo encinane othe wabuza imibuzo kungenjalo kwangakungenzeka ukuba ndibe ndithethe nantoni nayichasene noko bakholwa kuko Nkosi andinako ukuyicacisa kokukwam andikwazi kodwa makuthi awunakuthi wena wenze nje ukuba bazi bawo uba entliziyweni yam ndithetha ukuthini na nceda ndiyathandaza ukuba wenze loo nto basikelele bebonke sisikele ngoku njengoko silindele kwilizwi lakho kwimizuzwane embalwa phambi kwenkonzo yobhaptizo sincede ukuze sithethe oko okulungileyo ncede kulo myalezo wam ukuhlwa nje njengoko umqala wam ubukrwexa
Help me, dear God.
Ndiyathandaza ukuba undincede Thixo othandekayo uze uphilise nkquni abagulayo nabaxhwalekileyo abaphakathi kwaba bantu kuba oko sikucela egameni likaYesu amen ngoku ukuba nako ukwale mizuzwana imbalwa ilandelayo masityhile ngapha kwincwadi yamaroma isahluko sesithandathu o khanime ndiyakholwa ndifumene masithi Senemfumba yeminye imini uthi ndiza kuyiphendula le ngokuhlwa ngolwesithathu ukuba kuya kulunga oko ndigqibile seliphele kakhulu ixesha ngoko andikhange ndiyiqaphele le yayibihleli phaya kwade kwangoku nje ngoku kumaroma isahluko sesithandathu masifunde
What shall we say then? Shall we continue
masithini nangoko masihlale sihleli na esonweni ukuze ubabalolwande nakanye
how shall we that are dead to sin
thina safayo nje kwisono singathini na kuba sahlala kuso
know ye not that so many as of us as were baptized unto Jesus Christ
anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwa kuKristu Yesu sabhaptizelwa ekufeni kwakhe
therefore We are buried with him in baptism unto death.
Ngoko ke sangcwatywa naye ngobhaptizelwa ekufeni ukuze nje ngoba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha.
For if we have been planted together in the likeness of his death
kuba xa similiselwe kuye ngentsomi yokufa kwakhe somiliselwa kuye nangeyokuvuka kwakhe ukuba ndinokuthatha itekisi ngokuhlwa nje malunga nje namashumi amabini emizuzu ndingathetha oku ukubandakanywa ukubandakanywa nokristu
niyazi
bakho kwilizwe lethu namhlanje abantu abaninzi kakhulu abanganelisekanga yaye kuyamangalisa xa uthi ujikeleze ufumanise ukungaka unganeliseki abantu kunzima ukuba bazi ukuba yintoni abafuna ukuyenza behla ngendlela beqhuba malunga namashumi asixhenxe nasibhozo emayile ngeyure kwindawo ekuqhutywa kuyo ngamashumi amathathu emayile batshixizise iziqhoboshi bajike ngokukhawuleza ekujikeleni baqalise ngesingako isantya ngokude batshise amatayara abo aphantse ukusuka ukuya kwisakhiwo sasesixekweni ukuyela nje ukuhlala bancokolo komzuzwana ukhangeleka ngokungathi abantu abayazi eyona nto bafunayo
Some of them get so disturbed.
Abanye babo baphazamiseka kangako ngokude behle baye kwivenki yamachiza. Bazithengele imbodlela yetyhefu, incindi yetyhefu etshisayo okanye enye into bazibulale. Babafumana belele befile. Abanye basuka bavulela imibhobho yerhasi ngaphakathi egumbini kungenjalo bahlale kwinqwelomafutha zabo befake umbhobho ukuze umsi okhutshwa inqwelomafutha wesile ungene bezama ukumka ebomini abanye babo bayakhwela benyukele phezulu ebhulorhweni babhale isaziso esincinane basinamathele kwibhatyi yabo bayibeke phantsi bazijulele ekufeni phakathi emlanjeni besiba besihla ezintabeni kwincoco yeziphakamileyo abanye ke bayakuthabatha ukuba ubeke ebunzi kubo bazeneneni badubulise ubuchopho babo buphume abanelisekanga nje izibhedlele zizele ngabantu abanganelisekanga.
The insane institutions are overrun.
Amaziko abagulayo ngengqondo ayaphuphuma. Unganeliseki, abazi ukuba into nangenene abayifunayo.
There seem to be something that they're reaching after, but they just never come.
Ukhangela ngokungathi ikho into abalangazelela yona kodwa abathe bafikelele kuyo.
And also we find that homes, which is the best.
Naye kananjalo sifumanisa ukuba amakhaya wona ngumqolo wesizwe nebandla. Sifumanisa ukuba amakhaya aphukile neenkundla zokuqhawulwa komtshato ziyaphubuma kukuqhawulwa komtshato. Ubutsotsi oomama beshiya abantwana babancinane neempelesi nokumkisela kuya ngaphandle kuye kusetyenzwa kwindawo ethile ngelithi abayeni babo benazo izithuba zemisebenzi kodwa abanelisekanga nje kuba ngumama nokuhlala ekhaya. Abanelisekanga kukunxiba ilokhwe kwamanenekazi bafuna ukunxiba njengamadoda. Amadoda afuna ukuba njengabafazi. Naye besuka nje ukukhangela ngokungathi ikho into eyonakeleyo kwindawo ethile. Abantu ke kukho into abafuna ukufikelela kuyo yaye abanakuyifumana. Yimo elusizi ukuba kuyo. Bakhangele kuyo yonke indawo ukuze kubekho into abayifumanayo ukuze bazenzele umzekelo. Thabatha abafazi bomhla wethu bayakubukela umabonakude bathi babone umdlalo obalasele othile kwibhanyabhanya okanye uyaphuma inxiba ngendlela ethile baze bonke abafazi bafune ukunxiba njengaye kungenjalo benze njengaye bamenze umzekelo. Amantombazana athile amahle bese kutyatyambeni kobomi kanye ayakuzama ukuzifanekisa bazame ukwenza umdlali ibhanyabhanya obalaseleyo abe ngumzekelo amelwe kuhamba ngawo. Ukuze ekugqibeleni azifumane ebopheleleke kumgibe wesono abangena kuphuma kuwo olunjani usizi. Ukuwabona engena enkonzweni inyembe zisihla zibaleka ngezidlele zawo kodwa kukho into ethile ayizingelayo. Thabatha amadoda. Amadoda wabhaqa esitratweni kungenjalo kumashishini awo ixhego lifuna ukuba ngosakhulayo liyakutheba iinwele zalo zingabikho lesibatya ngaphezulu lenze isila sehobe ngemva lifuna ukuba ngosakhulayo. Osakhulayo ufuna ukufana nabanye babakumkanikazi bomjuxuzo werock and roll. Baphelela phi ke esonweni nasehlazweni.
Man seems to be unsatisfied.
Indoda ikhangeleka inganelisekanga ibaleka kuyo yonke indawo. Bayakuthabathisa baphulaphule unomathotholo ukuze bafumane iziqhulo nezinto ezenziwa ngawo baqhuli baphambili. Yaye ayakuphuma azame ukulinganisa ungenjalo kungenjalo ukwenza njengabo bantu. Ungathabatha inkwenkwe encinane esitratweni indlela endiyazi ngayo loo nto. Yayinyanzelekile ukuba ibe ngupaladin okanye ungenjalo hopa long castle okanye nehlabathi lezoshishino libamba loo nto lenze isigidi sedola ngayo. Unyanzelekile ukuba abe nguRoy Rogers okanye umnu Dillon okanye othile wenkqubo yonxibo kumabonakude. Bazama ukulinganisa loo mntu yaye bazibekela bona njengemizekelo bathabathe bayindlela yabo yokuphila. Bafumana ntoni ke ekupheleni kwendlela abo bafo ancinane bajikela ekubeni ngamaqela alwayo nabaphangi. Abafazi bajika babe ngamahenyukazi nabahamba izitrato nabantu abanobutsotsi. Amadoda athika abe ngabadlali maqashiso ngemali nabo bangabathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo. Amabandla azama ukulinganisa elinye ibandla elikhulu. Sikhangele kanje ngokungathi siyabona ukubaneliseka phakathi kwabantu. into abayenzayo yintoni enza kuba benze oku kungenxa yesizathu yimvelo uThixo wabanika lo mvelo.
They've got a nature that makes them want to have something.
Banemvelo ebenza ukuba bafune ukuba nento ethile abazibandakanya nayo. Kufanele ukuba kubekho into ethile abafuna ukufana nayo, injongo ephakamileyo ebomini. Bafuna ukuba umdlali bhanyabhanya obalaseleyo, kungenjalo umncingi wenkomo okanye into ethile yokolo didi. Bendisiva kunomathotholo ekuyeni kwam ekhaya apho ithe khona indoda ebalulekileyo yomtaliyane eDenver yazama ukudlala into ethile kahopa long Cassidy, into ethile ngomvu ohlohliweyo. Kwaze endaweni yaloo nto yabe izawuba nguchester ubomi bayo bonke, yaze yadubula ilivi layo ledolo lasuka. Nanko ke kodwa bazama ukufumana into ethile abanokuzibandakanya nayo.
The reason they are doing it
is that so babenze loo nto kungokuba kukho into ethile ngaphakathi kubo yaye nguThixo wabenza loo nto.
But God made them an example.
Kodwa uThixo wabenzela umzekelo wokuzibandakanya nawo. Lo ke kwakuxa wenza uYesu Kristu ukuba abe ungumsindisi wakho.
That's the example. That's what people want.
Nango umzekelo. Nanso into efunwa ngabantu. Bamelwe ukufuna ukubandakanywa noYesu. Ukufana naye. Kuba wonke amakhonko amancinane afuna kuba ngohopa lomkhasiki. Okanye abanye babe banye. Aba okanye amantombazana amancinane o ani ophi. Njalo njalo.
If they only wanted to be like Jesus as much as they want to be like that.
Kuba nje befuna ukuba njengoYesu kangangoko befuna ukuba lolo hlobo. Izikolo zecawa ngeziphuphuma kuyo yonke indawo.
If the women that wants to be like some movie star.
Ukuba abafazi abafuna ukuba njengomdlali bhanyabhanya othile obalaseleyo bebenokufuna ukuba njengoYesu inkonzo kuba bewungayi kunyanzeleka ukuba athathe umnikelo.
Certainly, God made a man to desire.
Ngokuqinisekileyo uThixo wamenza umntu ukuba anqwenele ukuba nomzekelo kwaye uThixo wamnika umzekelo.
That example is Jesus Christ.
Lo mzekelo nguYesu Kristu ukubandakanywa naye.
Now, if we would be more like him,
ukuba nje singafana naye ngokuthe chatha,
ngoko
bezingayi kuba zininzi kangako izinana emhlabeni.
There wouldn't be any hungry children.
Bekungayi kuba sabakho abantwana abalambileyo ehlabathini.
There wouldn't be any whiskey.
Bekungasayi kubakho zwisi okanye ukusela nokudlala amaqashiso ngemali.
uThixo
wasinika umzekelo esimele ukufana nawo, kodwa siyakwala ukuba nguwo. Ngoku nanso into engunonakele ehlabathini, banawo umnqweno uThixo banike wona, kodwa bawujikele kwindlela engalunganga. Lithuba lokubuyela kungenwe kwindlela eyiyo, kuqaliswe ukujonga eCalvary, indalo iyakuqondalakalisa oko. Ngoku ukuba abantu balo mhla benalo mnqweno omkhulu nelo bhongo olukhulu lokufana nomntu othile oya kuba ngumzekelo, ukuba banokuthabatha uKristu njengomzekelo wabo, ngoko singane singalivota lonke ipolisa elalikho kwesizwe. Wonke umntu angangothambileyo elulamile, wonke umntu anganobela abenothando lobuzalwana omnye komnye.
There would never be a divorce.
Akunamze kubekho tyala lokwalana lakhe laxoxwa kwelizwe lethu.
There would never be.
Akunakuze kubekho nakugula. Ngazichitha nkune zibhedlele. Uba wonke umntu ebezama ukwenza uYesu Kristu umzekelo wakhe. Asinakuze sibe nenye into esiyisweleyo. Ngoko lo mvelo ingaphakathi emntwini, kodwa yena uyibeka kwinto engalunganga. Wenza umntu othile, kwaye uyazi iBhayibhile itshilo ukuthi siqalekisiwe xa senza inyama elona themba lethu.
Xa
uzama ukwenza inyama ibe indawo ayame ngayo kungenjalo ubeke ithemba lakho kwinyama, iBhayibhile ithe uqalekisiwe. Yazi kakuhleke loo nto, kulula kakhulu ukuyenza. Nanku unobangela wento eninzi yoko, ziitafile zethu zendaba ezivele olimixesha abangcolileyo, amakhaya ethu azaliswe imifanekiso enqanyathiselwayo ixhonywe. Izipili zethu zendaba azicuthwa zivuleke genge, sinokwenza naluphina uhlobo lwesikhulu okanye zenze into ezoyikekayo. Akukho kucoceka phakathi kwethu, akusekho. Yazi bani cinga ukuba ndingqwabalala kakhulu konto kodwa iyo kumele kubekho umuntu othile ongqwabalala kuyo imele ukwenziwa kanye
When I was a little boy,
anda ndinkwenkwe encinane ndafunda incwadi ngothavani inkawu
Mama had an old fur rug.
Umama wayene radio boy owayephiwe ngunkosikazi wathe eyayiphambi kwesipili sokunxibela ndayisika loo nto ndazenzela isuti kathazana ndahlala emthini isithuba seveki ndandifuna kwanguthazana
Then when I read the book of the
Lone Star Ranger, ndafunda incwadi ethi The Lone Star Ranger, ndaqabela intonga yomtshayelo ndaphuma ilahle lam lokonwaba ndizama ukuba yiLone Star Ranger. Oko ngaphezulu kokuba abantu befuna ukwenza yinto oyifunayo ngumculo ophulaphula wona.
Go into rest here in this old rock and roll. No wonder people are going crazy.
Nena kwivengile yokudlela. Yayila rock and roll indala. Akumangalisi uba abantu babe bayaphambana. Loo nto yanele ukuphambanisa uluntu.
But oh, I'll be thankful all to eternity.
Kodwa oh, ndiyakubana ukubulela kwinaphakade lonke. Kuba ngenye imini ndafunda ngoYesu. Loo nto yandanelisa. Ndifuna ukufana naye.
That's my desire.
Nanko umnqweno wam. Uba nako ukujika esinye esidlele okanye ukuhamba imayile yesibini. Uba nako ukuxolela xa konke okuchasene nam kundiphikisa. Ndingabambi kwanto ngakubani. Nakuba bekuphatha kakubi ngokufanelekileyo okanye ngokungekuko ngokwenza kwakho okulungileyo. Kodwa nangoko ubathande. Yiloo ndlela endifuna ukuba yiyo. Ndifuna ukuba lolo hlobo lomntu. Ndifuna ukuba nako. Ukuba xa ndiqathukiswa ndingacaphukisi ndiphindezele lolo hlobo lomzekelo wathi uThixo wasinika lona kuYesu Kristu kumelwe kubandakanywa naye sinjalo ubandakanywa njani naye ungatsho mzana uBranham ngoku ukufumana umelwe kumnxiba ngokwabadlala ababaleseleyo baseHollywood wenze ezinye ezi zinto kodwa ke ubandakanywa njani noYesu Kristu
First, you repent of what you already have done.
Uqala uyaguquka kwinto osele uyenzile ukuze ke ubandakanywe naye apha ekuleni. Akuthanda buzeki ukuba abaninzi bayakubandakanya naye kumizuzu embalwa.
And the pool you are identified with him in baptism.
Ekuleni ubandakanywe naye kubhaptizo. Kuba ukuba singatywe noKristu ubandakanywe nokufa kwakhe ungcwatywa novuko.
That's why we are Loo
nto sibhaptizwa nje.
We go down into the water.
Sihla singena emanzini sibuye singamangqina ukuba siyakholwa ekufeni ungcwatywa novuka kukaYesu Kristu.
And if we be planted in his likeness in his death.
Naye ukuba sityalwe kwimfano naye ekufeni kwakhe. Uthi kwashika idinga siyakufana naye eluvukweni. Bandakanye nekumkani kasethile ebhanyabhanya ubone ukuba uyawubaphi na.
Identify yourself.
Bandakanye nomzingi wenkomo okanye umfana oselula othile ubone ukuba uyawaphi na.
But I challenge you tonight, identify yourself with Jesus Christ.
Kodwa ndiyakumema ngokuhlwanje sibandakanye noYesu Kristu ekufeni kwakhe kuvuko lwakhe ubone ukuba uyawaphi na eluvukweni.
For if we suffer with him, we shall
reign with him. Kunye naye. Siyakulawula kunye naye uThixo usinike idinga umnqweno wam opheleleyo kukuba njengaye ndithabathe onkosi undibumbe undenze ndenze ngokutsha njengaloo mprofeti wehlayo waya kwindlu yombumbi ndaphule undibumbe kwitestamente endala xa indoda yayifuna ukubandakanywa kwindlu kathixo yayithabatha eyona nto ingenatyala inokuyifumana iqhwana wayeyayisazi ukuba iqhwane lalikhululekile kwisono kuba lalingazani nasono yayihamba ithabathe lemvana ibeke izandla zayo phezu kwentloko yayo ivume izono zayo ukuze ngokholo ikhuphele izono zayo kwiqhwane elo ukuze bumsulwa beqhwane bubuyele kuyo lize ke iqhwane life ngokuba lalingumoni aze aphile loo mntu ngesenzo sokholo ngokuthobela oko kwathethwa nguThixo kodwa wenza ntoni wayebuya ngokuthe ngqo ephuma etempleni esenaloo mnqweno omnye wayenayo ekungeneni kwakhe ngokuba xa kwaphulwa elasuku lobomi kwigazi lona ubomi buqala kwiseli enye yegazi ukuze xa loseli egazi yaphuliwe ubomi bemvana babungasayi kuhlangana kungenjalo bungena kubuya bungene ngaphakathi kubomi bomntu ngokuba yayibubomi besilwanyana umntu wayephuma esenalo mnqweno omnye wayenawo ngoke wayesenza isono ngokuthe rhoqo lonke ixesha kwakhona kodwa kwafika ixesha apho uthixo wasenzela khona umzekelo yaye wasinika inkosi uyesu
And when a sinner puts his hands upon his precious head,
ayixa umuntu wabeka izandla zakhe phezu kwentloko yakhe ethandekayo, wafuma izono zakhe zase izono zakhe zatshintshelwa kungenjalo, kungenjalo zakhutshelwa ukusuka kumoni ukuya kuYesu.
And the innocence of Jesus is transferred by the Holy Ghost back into the
Baze ubumsulwa bukaYesu bakhutshelwa ngumoya oyingcwele babuya bangena kuloo mntu usisidalwa esitsha kuKristu Yesu.
That's where I want to be.
Nako apho ndifuna ukubandakanywa khona. IBhayibhile ithe yena engazani nasono wenziwa isono ngenxa yethu. Isizathu sokuba eve ubunzima kwakungenxa yesono sethu. Yaye oko kwinto elungileyo kanye. Kungumsebenzi wethu ngenene ukukhangela kwezinto siqiniseke ukuba le minqweno sinayo athi uThixo ebeka ngaphakathi kuthi ukuze adale ngaphakathi kuthi ukuba senze sifune ukufana naye ngengoku ukuba unokuyibona loo nto ngokholo ngaphambi kokuba umnqweno wenene ube wakhe wakuchukumisa ndiza ngaphambili ubandakanye okunye naye elubhaptizweni ukuze ke nanjengoko utyalwa ngokufana nokufa kwakhe kwangokunjalo uyakwabelana ngokufana naye elufukweni kuba ekuphumeni kwakhe engcwabeni wayesekwangulo yesu angenayo engcwabeni kwaye ukuba sikukristu singena kanjani ngobhaptizo lomoya oyingcwele ngaloo mhla siyakuphuma sabelane ngovuko lwakhe kwakukade kukho iculo elincinane endandidla ngokulicula kwiminyaka eyadlulayo ukufana noYesu ukufana noYesu emhlabeni ndilangazela ukufana naye kuhambo lonke lobomi ukusuka emhlabeni ukuya ekuqaqawulini ndicela kuphela ukufana naye
From Bethlehem's manger.
Ukusuka kwisitali saseBethlehem kwaphuma umhambi, umhambi kwihlabathi. Emhlabeni ndinqwenela ukufana naye. Lolonge uhambo lobomi ukusuka emhlabeni ukuya eqaqawulini. Ndicela kuphela ukufana naye. Mana isabelo ekuthobekeni kwakhe. Uyakufumana isabelo kananjalo kumandla akhe. Fumana isabelo kwintobeko yakhe yaye uyakufumana isabelo kuvuko lwakhe yenza njengoko wathi yenza ngako uThixo entliziyweni yam eyona nto ibalulekileyo ndinokucinga ngayo kufana noYesu Kristu ubandakanywa kunye naye yiloo nto ndibhaptiza abantu egameni likaYesu Kristu nje kungokuba nguye esimele ukubandakanywa naye siphethe isibonakalaliso yonke into enisukuba niyenza ngelizwi nokuba kungomsebenzi yenzeni egameni likaYesu Kristu nibulela kuThixo ngaloo nto yaye sibandakanywe naye elubhaptizweni ngokuhlwanje siza kubhaptizwa kwimizuzu nje embalwa abantu apha kweli gumbi abazele ukubhaptizwa yaye ukuba kukho umnqweno othile entliziyweni yakho owufunayo unalo naliphina ibhongo elikhulu lehlabathi ukuka kuwo khona ngokuxelela uThixo ukuba uyazisola ngenxa yokuba ufune ukuba ngumntu othile obalulekileyo wehlabathi yithi inkosi ibhongo lam elipheleleyo kukufana noYesu yiza ngokuzithoba ngokuthobekileyo ngoko wakubeka izandla zakho phezu kwentloko yakhe uze ngokholo uvume isono sakho yithi inkosi ndicela uxolo ngokuba ndenze loo nto ngoke kuya kwenzeka ntoni
God will transfer
uThixo uyakukhuphela bonke ubutyala bakho phezu kwakhe aze athabathe ubumsulwa bakhe abubeke bubuyele phezu kwakho umeke ugwetyelwe kubukho bukaThixo ngokuba ukholwe kuYesu Kristu unyana wakhe elinjani icebo losindiso ngoko uyawufumana isabelo kubuqaqawulo bakhe ukulunga kukaThixo kuya kungena entliziyweni yakho amandla ovuko lwakhe ayakwenza umntu omtsha ayokwanelisa konke ukulangazelela ngethuba ndandiyinkwenkwe ndazama ukwenza yonke into ndenza yonke into endandimdala ngokwaneleyo ukuba ndingayenza nezinto ezininzi endandingemdalanga ngokwaneleyo ukuba ndibe nokuzenza ndazizama Ndandihla ngokuthanda ndiyakuthanda ukuzingela ndandicinga uba yeyona nto ebalulekileyo leyo ndandicinga ngaloo nto utata wam wayeyinkweli ndandicinga ukuba nje ndingaya kufika entshona ndiqhelise amahashe abo kodwa mzalwana ngaxesha lithile phaya ngasemva phezulu phesha ezintabeni earizona ndithoba umhlambi wenkomo ngobunye busuku ndandihleli apho ndikunye nenkwenkwe eyayibizwa ngokuba nguslim eyayinenkcaza endala nesikwenga sephepha phezu kwayo yayidlala omnye umfo ehleli apho ongowasetexas ephethe ikatala egingqiza waze wayokufika kwiculo ndandithabathe isali ndithula ehashe ndingqangise intloko yam ndiyisebenzise njengomqamelelo inguwo yam iphezu kwam mna ndingaphakathi apho ndisanxibe izihlangu zam ezikhulu iziporo ezibini zindibambile ndingafikelela emhlabeni waqalisa ke ukugingqiza ezantsi emnqamlezweni apho wafa khona umsindisi wam ezantsi apho ndakhalela khona ukucoxwa apho entliziyweni yam lachatshazelelwa igazi uzuko kwigama lakhe ndazama ukuqala ndinyuse ingubo yam ukuze ndimise iindlebe zam ndakhangela phezulu zabe iinkwenkwezi zindandela phantsi naloo mithi isebenzayo yepayina yasezitabeni yakhangeleka ngathi yakhwaza Adam uphi na
oh
ukufuya inkomo yaba into yesibini ndafuna ukufumana uThixo kude le apho ndakhabalaza ngeso sibini seziporo ndathi hlekazi andazi ukuba ungumani na kodwa ungandigwebi ndide ndifumane into eyiyo kwiintsuku ezimbini emva koko ezantsi esixhekweni ndandihleli apho baze kwathi emva kweentsuku ezimbalwa emva koko kungqinga ndandihleli apho phezu kwesitulo eside sakudala somthi kweza intombazane encinane yomspanish yaye ndandihleli ndicinga ngothixo yayinokuba yintoni encinane intombazane yakudala yeza mna ke ndiyinkwenkwe nje malunga neshumi elinesibhozo leminyaka yakudala yawisa ityhefu yayo yahamba yedlula yathi mfazi uwise ityhefu yakho incinga njengothixo zazukuguqule umnqweno wam intliziyo yam elusizi yobuirish yayilambile kwakho into endiyifunayo into ethile anelisayo uthixo undinike ilungelo lokuzingela kwihlabathi lonke eafrika eindiya ngaphaya kwentaba ecanada kwamanye yangawona mahambo aphambili ndaze ndabamba ezona zinto zibhalwa phambili ehlabathini ilungile loo nto kodwa ayikho into yakuthabatha indawo yalamandla kathixo ophilileyo ukuze athumele loo nto emphefumlweni wakho ndakufika apho ndiyazithanda intaba ndiyakuthanda ukutshona kwelanga ndithi nje ndigxhumeke phantsi ndibophe ihashe lam ndinyuke ndiye kwincopho yentaba ndihlale intsukwana ndikhangele nje ukutshona kwelanga nokuhla ndisiva ukhozi lukhala kumnandi ndiyakuthanda kuba lapho kodwa mzalwana intliziyo yam iyaqalisa ukundondoza nokuketha ndakucinga ngo ukungcola imimoya engcolileyo yandonakalisa konke kulungile akuza uyesu ahlale ndiqale ukucinga ngabantu abagulayo nolo bizo yaye kukho into ngaphakathi kwam ekhwazayo yihla uphume kwezi ntaba ngokukhawuleza iyaphaya ezantsi ebantwini ndifuna ukuzibandakanya ngokomkhonzi wakhe phakathi kwabantu bakhe ow indlela endikuthanda ngayo ukuzibandakanya naye ngoko ngokubhekisele koko uyabuya bephakathi kwethu azibandakanye nathi ulapha ngokuhlwanje ezihlobo lixesha ngoku lenkonzo yobhaptizo ukuba iqale malunga nemizuzu elishumi ndifuna ukuthetha le nto inye phambi kokuba silenze phambi kokuba siqalise uYesu Kristu unyana kaThixo kuninzi nje ukuthetha endifuna ukukutsho kodwa ndinalo ixesha uYesu Kristu unyana kaThixo uzibandakanyile waziqondakalalisa kwilizwi lakhe uYesu Kristu unyana kaThixo uzibandakalalisile enkonzweni ngale ntsasa ngokunikezela ngocalulo uzibandakanya ngokuzisa umoni ephuma engcoleni kwesono abe ngumntu omtsha isidalwa esitsha athabathe oyena mfazi uphantsi ungenjalo yona ndoda iphantsi nxila oyiswe butywala nokuba into na amlungise amcoce enze inene okanye inenekazi ngaye yinkosi yam leyo ithabathe indoda egulayo exhwalekile kungekho themba kuyo iphakamise ingene kubomi obutsha kwakhona ukuze ivele phakathi kwethu isiqondakalise njengalo Yesu umnye ukwazi kwa iingcinga zentliziyo yethu. Ime phakathi kwethu ebantwini bayo uThixo ekubantu bakhe eziqondakalisa. Ulapha ngoku kwalo moya uyingcwele. Phambi kokuba siqaliselwe nkonzo apha ngaphakathi yobhaptizo ngeli thiwa wazalwana abalungiselelayo, ndinomnqa ngoku ingaba bakhona apha abangakhange bathandazelwe ngale ntsasa ube ugula. Masibone isandla sakho sinyuka, phakamisani izandla uba niyagula niswele nibe ningakhange nithandazelwe ngale ntsasa. Ningenamakhadi akuthandazelwa okanye nantoni na nje ugula uxhwalekile. Kulungile, masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje.
Lord, with this tightened throat,
Nkosi, ndinalo mqala uxineneyo ilizwi elirhwexayo. Oh, ndiyathandaza ukuba ungenise nzulu entliziyweni imbewu nakanjani na entliziyweni yabantu uze kunyanzeleke ukuba sibandakanywe nawe.
For it's an old proverb here on earth. The
kuba umzekelo wakudala apha ehlabathini, intaka yaziwa ngeentsiba zayo, umntu ke waziwa ngabo ahamba nabo.
And dear Heavenly Father,
kwaye bawo othandekayo wasezulwini, siyathandaza ukuba ibe nguwe ohamba nathi. Nkosi, masifumane wena ukuba oko kubiza yonke into esinayo kweli hlabathi, masibandakanywe ngokuthi laa ndoda ngenene ihlala noThixo, umntu ehamba naye nguThixo. Makuthethwe njengoko kwathethwayo ngoPetros noYohane emva kokuba bedlule kwisango elibizwa ngokuba lihle, bathi andinayo imali yona kodwa ndinako ndikunika kona. Yaze indoda esisiphala yaphiliswa. Yaye xa babe phambi kwenkundla abantu bathi baqonda ukuba yayingabantu abangazinto abangafundanga. Babe ngenamfundo kodwa baqaphela ukuba babebandakanywe nohlobo olulungileyo lwabahamba nabo, babekhe bakunye naye uYesu. Thixo, kungumnqweno wentliziyo yam lowo ukubandakanywa nawe njengomnye wezicaka zakho, njengalowo ukuthandayo, lowo uyawuba ngonyanisekileyo kuwe aze agcine oko kuthethwe yincwadi yakho, enze konke endikwaziyo ukwenza okulungileyo. Ngokubawo awunakuthi kwakhona ngokuhlwanje uzibandakanye phakathi kwethu ukuze abantu babe nokwazi ukuba siyo nje into ethile yenye le ixesha elikhethekileyo elithile okanye into ethile lolo hlobo. Nkosi, makwaziwe ngokuhlwanje ukuba usekwangulaa Thixo obelapha ngale ntsasa.
You have the same power.
Usekona lo mandla kwanezo kwanezo zinto uzenzileyo ngale ntsasa usenokuzenza kwakhona ngokuhlwanje. Wathembisa ukuba aya kubakho ngomhla wokugqibela. Abaninzi apha ababangana kufumana lukholo lwaneleyo. Ndiyathandaza ukuba ubanike ukholo ngoku. Wenza ukuba umoya wakho ubandakanywe phakathi kwethu ba wena wathi imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye lo ukholo wakum. Ngoko ndiyathandaza Thixo ukuba uzibandakanye uba ulapha kunye nathi ngokuhlwanje ube usasithanda, kwaye ufuna ukuba wonke umntu olapha ngaphakathi ongekabhaptizwa uba eze abandakanywe nawe ukuze nabo babe ngabaxhamla kolu babalo olumangalisayo lunokutshintshwa ukusuka kuthi ukuya kuye nokusuka kuye ukuza kuthi ubutyala bethu buye kuye, babalo lwakhe luze kuthi. Siphe Nkosi, yiva imithandazo yethu njengoko sicela egameni likaYesu unyana wakho. Amen. Sime kwithunzi loThixo olungileyo olilungisa. Xesha ngalinye ababini okanye abathathu behlangana kunye egameni likaYesu Kristu, wathembisa ukuba uya kuba phakathi kwabo. Ngoku andazi, ndiyaqonda ukuba inxenye yamakhadi okuthandazela ithathiwe. Abanye kuni basenokuba nawo, abaninzi kuni abanawo amakhadi okuthandazela. Akunamsebenzi noba unalo na okanye awunalo. Uba uyagula, uyagula. Yaye ukuba lo Thixo wabhala le Bhayibhile uyakholwa ngokupheleleyo kuye.
If he shall return again,
ukuba uyakubuya kwakhona angene phakathi kwethu uzikonakalalisa ngaphandle kokushunyelwa kwelizwi ukuba ulapha egweba aboni ngokubonisa ukuba ulapha ukuba ulapha uze aphilise abagulayo aze atyile unobangela njengoko wenzayo ngethuba wayelapha emhlabeni ungayamkela ngovuyo impiliso yakho ukuba uyakwenza njalo phakamisa isandla sakho naphina asiziku asinayo kwa andinakuba nandlela yakwazi ukuba ngawaphina amakhadi okuthandazelwa abanike wona asizi kuba namakhadi okuthandazelwa nje thandaza ukholwe yaye ukuba uyakwenza njalo azibandakanye umele ukuba nentloni ngoko azibandakanye wena naye ngoko umele ukwenza njalo ngoku naku ukubiza undikho okungqalileyo ebandleni ngale ntsasa asikhuphe amakhadi okuthandazela sababizela beza esilingelelweni sabathandazela waze umoya ingcwele washukumisa ngexesha limnandi kangako ngoku de ndizive ndisalwa emacaleni yabe lixesha lokuhamba kuba bendibuthathaka de ngoku apha ndithi ndinabanganawo amakhadi okuthandazela okanye nokuba yenintoni na nihlele apha esihlalweni celani undikho ndiyanimema ukuba nenze oku ukuba nikholwe ukuba ibali endinixele lona ngoYesu Kristu linyaniswe nize nithandaze ukuba niyagula akunamsebenzi sasanje ndizamile ukubonisa ukuba ndinokufumana abantu na ababangengababahamba kulo mnquba ngokuhlwa nje andikhathali noba uvela phina thandaza nje ngoku ukuba laa moya oyingcwele mkhulu kathixo sinomfanekiso wawo phaya uba uyawungena phakathi embindini wale ndawo ndikhe nandiva ndikushumayela kangako oko uba wasithembisa izinto zokuba uyakwenza oko ke ngoko xa wayesemhlabeni xa athe wabuyela ngaphakathi kwinyama yethu uyakwenza kwaloo nto ngoku uba uyagula thandaza ndiyakumema
Brother Branham don't know me.
Mema uThixo uthi, Thixo umzana uBranham akandazi, akukhonto ayaziyo ngam. Kodwa ukuba uyakwenza nje ukuba adikele kum, mandichukumise ingubo yakho, uzeke uthethe ndiyakwazi ukuba unxibelelene neli bandla. Ibandla ngabakholwayo.
Then I know that you're the same.
Ngoko ndiyakwazi ukuba usekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade, uthandaza.
I just feel led.
Ndivani kokelelwa nje ukuba mandenze lonto. Andazi wakutheni andenze njalo nje. Kodwa ndivani kokelela ukwenza oko.
Now if you raise your hand. Right here.
Ngoku ukuba uyakuyiphakamisa intloko yakho kanye apha kukhangele kumfazi omncinane obephakamisa isandla sakhe kanje ethandaza kumizuzu njengombalwa edlulileyo.
And she's praying for somebody.
Yaye uthandazela umuntu ongomnye ongaphandle kwesiku sakhe.
I never seen the woman in my life as I know of.
Andizange ndimbone lo mfazi ebomini bam ngokwazi kwam. Ulundwendwe njengokupheleleyo kum.
But she's praying for her daughter.
Kodwa uthandazela intombi yakhe malunga notyando.
You're not even from this country.
Awuveli kwakweli lizwe uvela eTexas longu itho inkosi unalo ikhadi lokuthandazelwa awunalo awuliswelanga kolwa ngenhliziyo yakho yonke bendiyazi njani into abethandaza ngayo uyabona ke uThixo wezulu utyhila imfihlelo zentliziyo akazange ayithethe uDaniel loo nto ngomhla wakhe uThixo utyhila imfihlakalo zentliziyo nali ayinenekazi lihlele ecaleni kwakho phaya livuyiswe kakhulu iloo nto belihlutshwa intliziyo kwaye lifuna ukuthandazelwa ngoko ukuba unokubeka nje isandla sakho phezu kwalo kulungile ngoku ubuyela eChicago uphile amen andimazi la mfazi naye kungekho nto andiyaziyo ngaye kodwa uThixo uyakwazi
He's making himself identified with us.
Yabona, uzibonakalisa ebandakanywe nathi. Ukuba nje unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka. Lo mncinane umfazi womJuda ohlele apha ebethandaza naye injalo lonto. Ubuthandazela mna ukuba kubekho into endiyithetha kuwe. Ndiyibonile ingxaki yakho kusasa nje. Kodwa ndikhange ndiyibize. Kodwa ezo nyawo ubuhlupheka zizo ziza kufika. Ngoko musa ukuhlupheka konke ngaloko.
Oh, thanks the Lord. Hallelujah.
You believe too? Little lady.
Uyakholwa na inkosizana encinane ehlele apha. Uyakholwa kuba ndingumprofeti wakhe, umkhonzi wakhe. Andikwazi. UThixo uyakwazi. Kodwa ukuba yena ungumoya kaThixo unathi, ngoko uyakwenza njengoko wenzayo uYesu.
You were praying and it seems like I was attracted to you.
Ubuthandaza ukhangeleke ngokungathi nditsalelwe kuwe. Nansi ayingelosi yenkosi ecaleni kwakhe. Uba uyakholwa ingxaki yakho yentliziyo iyakupheza nokuqakamba kwamalungu.
Your name is Miss Wisdom.
Igama lakho nkosazana Wisdom. Injalo loo nto phindela emva uphile nkosikazi Wisdom.
I've never seen the woman in my life. But he's God.
Zange ndambona lamfazi ebomini bam. Kodwa yena unguThixo. Ukuba uyakholwa nje iloo nto.
Look here. Yeah, little lady said her hand up.
Khangela apha. Uyalibonela nenekazi lincinane lihleli phaya liphakamise isandla sakho kanje ngasemlonyeni walo. Kukho akubona kwakukanya kundanda kanye phezu kwalaa mfazi phaya. Ngoku ukhangela kuza kanye kusiya ngakuye ndikubona kusithiqheke. Unengxaki yesibindi. Ukhathaza ingxaki yesibindi. Yingxaki yesibinyi. Lungile. Ungunkosikazi Phama kunjalo. Ndiyakhumbula ngoku ukuba ngubani na. Andibonanga nje umbono. Ndikubona uhleli ecaleni komzana uPhoma. Kunjalo dade. Ngoku uhamba uphile. Kholwa ngentliziyo yakho yonke. Nali ayinenekazi elincinane lihleli emva kwakhe nalo likhangele phezulu. Libumangaliswa kanye emva kwakhe. Ucinge uba laa ngxaki yokuduma kwamadlala umqala kwabo bantwana babini iyakumka njade nawe kana njalo ngoku hamba indlela yakho goduke uvuye onwabe beka isandla sakho phezu kwezo ntsana zizombini zinezo ngxaki neyakho ingxaki imkile nayo yiphilisiwe egameni lenkosi uYesu ninonke uza kuphila phila uyabona ke kuba uThixo ophilileyo uyaphila namhlanje mkhulu kangako naphi na akanjalo yena awufuni ukubandakanywa naye ngokuqinisekileyo uyafuna ngokuqinisekileyo ufuna kube njalo ngoku masithobe iintloko zethu umzuzwana nje phambi kokuba undenza ndibe buthathaka kakhulu bangapha abafuna ukukhunjulwa emthandazweni khona ngoku besithi Thixo iba nenceba kum ngoku ndifuna ukukholwa kwinkosi uYesu ndifuna ukuba zonke iingxaki zam zilungiswe ngoku uThixo abe nani nkosi wena umbuyisileyo kwakhona uYesu kwabafileyo uThixo wezulu ndiyakuthandaza esikhundleni sabo kuba eli be lilixa abayakukholwa ngalo beze ngaphambili kuba bazange bayenze loo nto ngaphambili babandakanye noYesu Kristu apha kweli qula ngokuhlwanje uba isibhalo sithile ukuthi uba singcwatywe naye elubhaptizweni sabelana naye ngokufa kwakhe ngokunjalo siyakwabelana nangovuko naye sisithembiso sakhe eso yaye upetros omkhulu ongcwele wakudala watsho ukuthi ukuba kutukani bhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono naye niyakusamkela isipho somoya oyingcwele yonke le veki nakumolokazana wam ehlele apha nkosi uloyisemncinane elambile enxaniwe ezila elindile nanke udade wethu ehleli phaya emva elambile enxaniwe ezila elindile o nkosi thumela umoya ingcwele khona ngoku ngandlela ithile ungene kwesakhe oyithukumisa imphefulo yabo ngamandla ovuko banga bangaphakama bengenyawo kumandla ovuko obandakanywe noYesu Kristu olukhweni lwakhe siphe oko nkosi xolela sonke isono qakatha yonke into ephosakeleyo bawo usinike ubabalo lwakho njengoko sithandaza egameni likaYesu Kristu philisa abagulayo nabaxhwalekileyo nkosi ulapha wena wena unguThixo wena usiqondakalalisile Thixo yaye siyathandaza ukuba ukwazi imvelo yomoya wakho ukuba wenza izinto ezimbalwa waze wanyamalala kubo wabe umkile ukuya kwenye indawo nokuya kungena kwesinye isixeko waphuma wemka kodwa washiya umzila ngasemva ukuba uThixo ophilileyo wayephila kwaye ndiyathandaza nkosi yesu ukuba oku kube ngumdla kwiintliziyo zabantu ukuba abanakuze balibale uba umoya ingcwele ukho uzeuphilise usindise nokuze uzalise ngokulunga kwakhe sithandaza egameni likaYesu amen ngoku bangaphi apha abaza kubhaptizwa unophakamisa isandla sakho wena uzilungisela izinto zakho ungazilungisela amanzi ngoko kwimizuzu nje embalwa ngoku ngelithuba silindele kumoya oyingcwele okweminye nje imizuzu embalwa bangaphi abangeke wamkele umoya oyingcwele benqwena bethandaza ngokunyanisekileyo uba bamkele umoya oyingcwele thethi kuba unganako okanye omnye wenu eze kupiyano khona ngoku za kucula amaculo athile khona ngoku ngelithuba abafazi baza kulungisela ubhaptizo baye kweli gumbi amadoda aye ngaphaya kweli gumbi alungiselela ubhaptizo ngelithuba silungiselelayo nathi silungiselela eso siganeko ukuze ke silindele umoya oyingcwele ukuba uze kuthi utyhile kuthi ezo zinto ufuna ukuba sizenze
Then we'll turn the lights out in the main auditorium.
Okay, so sima isibane phaya kuholo phakathi. Abalungiselele baungena emanzini baphume baphume apha uze ke sibe nenkonzo yokubhaptiza. Umzuzu nje kanye phambi koba usime isibane mzana Evans. Ndifuna ukufunda isibhalo esithile ngelithuba silindileyo okomzuzwana nje ukuba ninganyamezela.
Father, begin to make ready
ngelithuba abaqalisa ulungiselela ndingathanda ukufunda isibhalo esithile apha angapha abakholwayo ukuba uthixo akanasiphelo ngokuqinisekileyo ukho apha kanye ngoku inye kuphela into omeleku ukuyenza kwamkela umoya oyingcwele uphakama uwamkele kuba amandla akhe aqonakalalisile ukuba ukho apha singanaso njani isithunzi esinye sokuthandabuza khona obuyintsikelelo obukho obungcwele buyayiqubhisa nje imiphefumlo yethu ndiziva ngonga ndingakhala ngelizwi lam lonke ngenxa yokulunga kwakhe kwaye inceba yakhe ihleli ngonaphakade kanaphakade ulapha intliziyo yam iyavutha yayeizaliselwe ukubuyo nokonwaba okugqithisileyo ngenxa yobukho bakhe phambi kokuba babe baza kucima izibane ndifuna ukufunda ngokuphuma kwizenzo isahluko sokuqala yaye ndiyakholwa ukuba yonke indoda umlungiselelo okanye umntu olapho ongaphakathi umvangeli okanye nokuba intoni na yenye oya kubakho kule nto yokuba uthixo akanasiphelo uthixo akanakwenza into enye ngendlela ethile aza guquke enzele ayenze ngenye indlela umele ukuyenza ngendlela enye lonke ixesha akenzanga njalo ke yena esiyaba sisibhengezo esaphuma sivela kuthixo nina madoda akwaisrayeli waveni la mazwi uyesu wasenazarete indoda engqinelweyo nguthixo phakathi kwenu ngesimanga nemiqondiso awathi uthixo wayenza ngayo phakathi kwenu njengoko nani ngokwenu nisazi luhlobo luni lwemiqondiso awalwenzayo ukuqondakalalisa ukuba yena wayengumesiya ngokwazi ingcinga esentliziyweni zabo ingaba kunjalo okwathethwa ngupetros ngemiqondiso nezimanga uthixo aqondakalisa ukuba wayenaye yena lowo ekhutshwe ngecebo limisiweyo likathixo nangokwazi kwakhe kwenxinga phambili namthabatha ngezandla zabachaseni nomthetho nambelela emnqamlezweni namsika athe uthixo amvusa eyikhule inimba yokufa ngokuba ebengenako ukubanjwa kuko kuba udavide uthi esimisele kuye ndahlala ndiyibona inkosi phambi kwamehlo am ngokuba ingasemnyeni kwam ukuze ndingashukunyiswa ngenxa yoko intliziyo yam yaba nemihlali logcoba ulwimi lwam ngaphezu koko nenyama yam iyakuphumla inethemba ngokuba akuyika ushiya umphefumlo wam kwelabafileyo kananjalo akuyika umnikela kwelabafileyo kananjalo akuyika umnikela oyingcwele wakho ekuboneni ukubola wandazisa iindlela zobomi uya kundizalisa ngemihlali ngokubona ubuso bakho madoda abazalwana mandivunyelwe ndithethe kuni ngokuphandle ngomawukhulu udavide ukuba wafa wangcwatywa ngengcwaba lakhe likho phakathi kwethu nanamhla ngoko ukuba engumprofeti esazi nokwazi ukuba uthixo wamfungela isifungo so ba isikhameni sesinqini sakhe ngokwenyama uya kuvelisa ukristu ukuba ahlale phezu kwetrone yakhe uthe ebona ngenxa engaphambili wathetha ngako ukuvuka kukakristu ukuba umphefumlo wakhe ungashiywanga kwelabafileyo nenyama yakhe engabonanga kubola uthixo wamvusa lo yesu esingamangqina akho oko thina sonke
oh
loo nto indivuyisa ngenene sisengamangqina akhe wavuswa kwabafileyo uyaphila ngokuhlwanje ephakanyiswe ngoko sandla sokunene sikathixo elamkele kananjalo idinga lolomoya oyingcwele kuyise uthulule oku nikubonayo nikuvayo kaloku njeni na
For David is not.
Uba uDavide enganyukanga waya emazulwini ke uthi ngokwakhe yathi inkosi enkosini yam hlala ngasekunene kwam ndide iintaba zakho ndizenze isitulo seenyawo zakho.
Therefore let all the house of Israel know surely.
Ngoko mayazi ngokuqinisekileyo yonke indlu kaIsrayeli uba uThixo amenza inkosi noKristu kwayena lo Yesu nambethelelayo emnqamlezweni.
Now, what language is he speaking?
Ngoku wayethetha ngoluphi ulwimi ukuze zonke iilwimi zehlabathi zimve.
Now, when they.
Ke kaloku bathe abantu bakuva oko bahlabeka entliziyweni bathi kuPetros nakwabanye abapostile. Madoda bazalwana sithini na? Emzuzwini nje odlulileyo bebephambene kubo ngoko emva kwentshumayelo enamandla eyayiphuma isiya kuso sonke isizwe esasimi apho madoda abazalwana sithini na. Wafika umgqaliselo ke ngoko waphe uthe ke uPetros kubo gukani bhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono namkele isipho somoya
oyingcwele.
Kuba idinga likuni nakubantwana benu nakuba bonke abakude esukuba inkosi uThixo wethu iyakubabiza. Nangamanye amazwi amaninzi wayekonondisa evuselela esithi sindiseni kwesi sizukulwana sikhozo. Asiyovangeli inye leyo nalesi ishumayela namhlanje sindiseni kwesi sizukulwana sibhekela phambili. Mininzi mikonzo nemimangaliso eyenziwayo ubukho bukaYesu Kristu ezibonakalanisa ephilini. Kwanolo bhaptizo olunye kwayelwa ngalo apha kuyalelwa kanye apha epulpitini kanjalo ngokuhlwanje. Athe ke ngoko abalamkele ilizwi lakhe ngovuyo babhaptizwa kongezelelwa ngaloo mini imiphefumlo engathi imawaka amathathu. Thixo othandekayo abo amagumbi azaliswe ngabantu abemileyo bebandakanywa nawe elubhaptizweni. Ndiyakuthandaza Nkosi esikhundleni sabo ukuba uthi ngobubele Nkosi ngelifa xa bephuma emanzini kwangakungakho nto ithile yenzekayo kubo ukuze imiphefumlo yabo izaliswe ngumoya oyingcwele. Bangaba ngaphuma beshiya amanzi bahambe bayekubonakalisa wena ekushumayeleni ivangeli befundisa isikolo secawe bethetha ngelwimi becacisa ilwimi. Esenza imiqondiso izimanga nemimangaliso kwaye ngaphezu kwayo yonke into uthando lukaThixo luvuthe emiphefumlweni yabo benolulamo nokulunga nonyamezelo nokuthobeka. Nkosi ndibanikela kuwe baziqhamo zale mvuselelo yaye ndiyathandaza ukuba ubagcine ngokulolonga kwakho ukuze ngamhla uthile njengoko ndimi apha ndithandaza phezu kweBhayibhile yakho emva kokuba ndishumayele ngokuphuma kuyo ndiyakucacisa ngentliziyo yam yonke oko ndicinga ukuba kuyinyaniso njengoko uya kukutyhila kum. Yaye Nkosi silindele ukubhaptizwa kwabo njengoko sisonke kwesihlwele silindele uvuko. Waye ngamhla uthile Nkosi ngeli thuba simi kunye kwiindawo zasemazulwini kwanga ungafika isandi esiphuma ezulwini yakukhala icilongo abafele uKristu bavuke kuqala. Zanga singaqhwilwa kunye naye sihlangabeze inkosi emoyeni size sihlale sihleli sikunye nayo siphe oko bawo sigcine sempilweni sonwabile sizaliswe kukhuthala. Asiceli mali asiceli izinto zilula sicela kuphela ukufana noYesu sifuna ukubandakanywa naye ngohlobo olunye lomoya owawungaphakathi kwakhe ukululama ukulunga sihlale njalo sisemsebenzini kabawo. Nkosi ngelixa lokuvalwa kwale mvuselelo nokubandakanywa kwabantu abaninzi abathandekayo hlala njalo uzibonakalisa ngokubapha umoya oyingcwele siphe oko bawo. Sikelela lo mnguba mncinane sikelela wonke umlungiseleli wonke umntu othe weza kuwo lonke ibandla ebelikho apha. Nkosi ndiyathandaza ukuba uthumele imvuselelo kulo lonke ibandla ehlabathini liphela. Yaye siyakubabona behlangana ngantliziyo onye nangamxhelo omnye ukuza kubabalo loxwilo lukaYesu Kristu ekuya kuphiswa ngalo phakathi kwethu sikucela egameni likaYesu. Amen. Ngoku izibane siza kucinywa kwiholo ephakathi okomzuzwana ezitshefu sezithandazelwe. Ngoke izibane sizakucinywa komzuzwana nje omfutshane ukuze kuze ngoko kuzole umlungiselele uzawube ebhaptiza omnye kanye emva komnye side sibagqibe ngoku ukuba unokubona wonke umntu. Ngoku nangalaa mboko omnye utsale laa mboko uhlele emazantsi equleni phaya, ewe kulungile, ingathi ungcono, ewe. Lo uya kushicilela imazwi kulungile uthabatheni niwusebenzise. Bendifuna ukuyenza loo nto okwam ngokuhlwa nje, ndiva nobushushu kakhulu yaye umzalwane unevele bephumle. Ngoko sifuna ukuba umlungiselele abe nento ayenzayo ngale nto naye. Umzalwane ulunge kakhulu. Okomzwana nje isibane esiza kucima eholweni izawuba nakho ke ukubona ngeklasi enkulu ejinga emva kwaso ikhangele kanye ezantsi kwiqula abazawungena kulo, bababeke nje uba babe sebelungile. Kwaye ixesha ngalinye xa sibhaptiza bayaku amadoda amakhulu ayakutsala umdiyadiya, loo nto iyakuvala kwicala labafazi xa bephuma emanzini ukuze ngoko beze omnye emva komnye kanye. Uya kuchaza igama lakho, uzichaze ukuba ngubana, ubhaptizwe egama likaYesu Kristu. Ngoku khumbula njengomlungiseleli nje onoxanduva nje ngale vangeli inikezelwe kum, ndingacebisa nabanina ongabhaptizwanga egameni likaYesu Kristu ukuze abhaptizwe kwakhona. Nantso into eyathethwa nguPaulus, naxa basebebhaptizwe ngolunye uhlobo kungekho ngegama, wathi kuyakunyanzeleka ukuba babhaptizwe baphindwe egameni likaYesu Kristu. Wathi nokuba ingelosi izile yafundisa nayiphi na into eyenye mayiqalekiswe. Loo nto ifumaneka kumagalati isahluko sokuqala umqolo wesibhozo. Nokuba sisuka thina aba kungenjalo ingelosi ephuma ezulwini ishumayele iindaba ezilungileyo ezizimbi mayiqalekiswe kuni. Ngoku kanye phambi kokuba uqalise umsebenzi uyabona wonke umntu.
Have your way now, for we ask it in Jesus' name. Amen. Amen.